Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 37, Ababwiriza Butumwa ba mbere. Iki gice gishingiye muri Matayo igice cya 10, Mariko igice cya 6 7 kugeza ku 11, na Luka igice cya 9 1 kugeza ku 6. Intumwa nizo zari zigize umuryango wa Yesu, kandi zari zaragendanye nawe aho yagendaga ku maguru hose muri Galileya. Zafatanyije nawe ibirushya hamwe n'amagorwa bahuraga nabyo. Bari barategeye amatwi amagambo ye, baganiriye kandi bagendana n'umwana w'Imana, kandi babikomoye ku mabwiriza bahabwaga nawe buri munsi, bitoje umurimo wo kuzahura ikiremwa muntu. Igihe Yesu yigishaga abantu benshi bateraniye aho ari, abigishwa be bamubaga hafi bishimiye gukora ibyo abasaba no kumufasha mu murimo. Bamufashaga gushyira abantu kuri gahunda, bakazanira umukiza bababaye kandi bakorohereza ababagana bose. Bitegerezaga bafite amatsiko yo kumva umukiza, bakabasobanurira ibyanditswe kandi bagakora byinshi bitandukanye kugira ngo abantu batere imbere mu by'umwuka. Bigishaga ibyo bigiye kuri Yesu kandi buri munsi biyongeraga mu bumenyi bw'iby'umwuka. Ariko kandi bari bakeneye kongera n'ubumenyi bw'uburyo bakora bari bonyine. Bari bagikeneye guhugurwa kugira kwihangana no kugirirwa impuhwe. Icyo gihe nubwo umukiza yari ari kumwe nabo, abereka amakosa yabo, akabagira inama kandi akanabakosora, yageraga akabohereza ngo bajye kumuhagararira. Ubwo bari bakiri kumwe nawe, abigishwa bakundaga gutangazwa n'inyigisho z'abatambyi n'abafarisayo, maze uko gutangara bakakugeza kuri Yesu. Yabigishaga ukuri kw'ibyanditswe, akagutandukanya n'inyigisho zikomoka ku mihango. Yari yarakomeje icyizere cyabo mu ijambo ry'Imana, maze bibakura mu buretwa bari barashyizwemo n'imihango ndetse n'ubwoba bagiriraga abigisha b'amategeko. Mu mahugurwa abigishwa bahawe, urugero rwiza rw'imibereho y'Umukiza rwabagizeho ingaruka ikomeye kurusha inyigisho z'amahame y'ibyanditswe bahabwaga. Igihe batandukanaga nawe, amagambo ye, ijwi ndetse n'indoro bye byagarutse mu ntekerezo zabo. Akenshi iyo bagiranaga kumvikana guke n'abanzi babo mu ibwiriza butumwa, basubiraga mu magambo ya Yesu, kandi igihe babonaga ko ayo magambo ahinduye abantu, byarabashimishaga cyane. Yesu yahamagaye abigishwa 12, abategeka kugenda 2-2 ngo bajye mu migi no mu byaro hose. Nta n'umwe watumwe ngo agende wenyine, ahubwo abavandimwe barajyanaga, inshuti nazo zikajyana. Bityo barafashanyaga kandi bagaterana umwete, bakajya inama kandi bagasengera hamwe, maze imbaraga z'umwe zigakomeza intege nke za mugenzi we. Mu buryo bumwe n'ubwo, Umukiza yohereje abandi 70. Wari umugambi w'Umukiza yuko abo yatumaga ngo bigishe ubutumwa bwiza baterana inkunga muri ubwo buryo. No muri iki gihe cyacu, ibwiriza butumwa ryatera imbere cyane, uru rugero ruramutse rukurikijwe. Ubutumwa bigishwa batangaga bwari bumwe n'ubwa Yohana Umubatiza ndetse na Kristo ubwe. Ubwami bw'ijuru buri hafi. Ntabwo bagombaga kujya impaka n'abantu z'uko Yesu w'i Nazareti ari we Mesiya, ahubwo mu izina rye bagombaga gukora imirimo yo kugira neza nk'iyo yakoze. Yarababwiye ati, mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa, namwe mujye mutangira ubundi. Yesu ubwo yakoraga umurimo we, yibandaga cyane ku gukiza abarwayi kurusha kubwiriza. Ibitangaza yakoraga byahamyaga amagambo yigishaga yuko ataje kurimbura, ahubwo yaje gukiza. Gukiranuka kwe kwamurangazaga imbere, maze ubwiza bw'Imana bukamuherekeza. Kandi aho yagendaga hose, inkuru zo kugira neza kwe zamubanzirizaga imbere. Aho yanyuraga hose, abagiriwe impuhwe nawe bishimiraga ubuzima bushya kandi bakimenyereza kugendera mu mbaraga zabo nshya. Abantu benshi barabegeraga kugira ngo bumve amagambo yo guhamya ibikorwa Imana yabakoreye. Kuri benshi, ijwi rya Yesu ni ryo jwi rya mbere bari bumvise. Izina rye ni ryo jambo rya mbere bari bamenye kuvuga, kandi mu maso he niho hambere bari babonye. Ese ubundi ni iyihe mpamvu yatuma badakunda Yesu ngo bamuririmbire ishimwe? Aho yanyuraga mu migi no mu midugudu, yari ameze nk'umugezi utemba, agakwiza hose aho yajyaga umunezero n'ubugingo. Abayoboke ba Kristo bakwiye gukora nk'uko yakoraga. Tugomba kugaburira abashonje, tukambika abambaye ubusa, kandi tugahoza abababaye. Dukwiriye kwita ku bantu bihebye, tugaha ibyiringiro batabifite. Kandi natwe aya masezerano azaba yacu ngo, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Yesaya igice cya 58:8. Urukundo rwa Kristo rwerekaniwe mu murimo utikanyiza ruzageramo umusaruro mwiza mu gukosora umunyabyaha kurusha gukoresha intwaro cyangwa igihano gitanzwe n'ubutabera. Ibyo bikoreshwa mu kurwanya uwica amategeko, ariko umurimo w'urukundo w'ibwiriza butumwa ubasha gukora ibisumbye ibyo. Akenshi umutima urivumbura iyo uhawe igihano, ariko umutima ucishwa bugufi n'urukundo rwa Kristo. Ukorera Imana ntakwiriye gukiza indwara z'umubiri gusa, ahubwo akwiriye no kuyobora umunyabyaha ku muganga mukuru ushobora gukiza umutima ibibembe by'ibyaha. binyuze mu bagaragu bayo Imana yifuza koroshya umubabaro w'abantu kuruta uko isi yabimenya. Mu rugendo rwabo rwa mbere rwo kubwiriza ubutumwa, abigishwa bagombaga kujya gusa mu ntama zazimiye z'inzu ya Isirayeli. Iyo baza kujyana ubutumwa mu banyamahanga cyangwa mu Basamariya, bari kurebwa nabi n'Abayuda. Ibyo byari gutuma banengwa n'Abafarisayo, maze bigatuma bahangana nabo ku buryo bari gucika intege mu itangiriro ry'umurimo wabo. Ndetse n'intumwa za Yesu zatinze kumva ko umurimo wagombaga kugezwa mu mahanga yose. Mbere y'uko basobanukirwa n'uko kuri, ntabwo bari biteguye kujya gukora umurimo mu banyamahanga. Bityo rero bagombaga bakabanza nabo kumva ubutumwa. Mu bice byose aho umurimo wa Kristo wakorwaga, hari abantu benshi bumvaga ubukene bwabo, bakagira inzara n'inyota byo kumenya ukuri. Igihe cyari kigeze kugira ngo amakuru y'urukundo rwe akwire hose muri abo bantu bari bayakeneye, kandi abigishwa ba Kristo bagombaga kugera kuri abo bantu bose kugira ngo bamuvugire. Muri ubwo buryo abizera bagombaga kubabona nk'abigisha batowe n'Imana, maze ubwo Umukiza yari kubakurwamo, bakumva ko bafite abo gukomeza kubahugura. Mu rugendo rwabo rwa mbere, abigishwa bagombaga kujya aho Yesu yabanjirije kujya, kandi aho yari yaramaze kubona inshuti. Kwitegura urwo rugendo rwabo byagombaga guca mu nzira yoroshye. Nta kintu cyagombaga kubarangaza ngo kibakure ku murimo wabo w'ingenzi, cyangwa se ngo kibazanire guhangana maze bituma umurimo wabo udindira. Ntibagombaga kwambara imyambaro y'abigisha b'idini, cyangwa ngo bagire ubundi buryo bambara bubatandukanye n'abaciye bugufi. Ntibagombaga kwinjira mu masinagogi ngo bateranye abantu kugira ngo bigire hamwe, ahubwo imbaraga zabo bagombaga kuzishyira mu kwigisha abantu bava ku nzu bajya ku yindi. Ntibagombaga gutakaza igihe mu kuramukanya kutari ngombwa, cyangwa ngo bave mu nzu bajya mu yindi kugira ngo bakirwe gusa. Ariko aho bagendaga hose bagombaga kwemera ineza bagirirwa n'ababikuye ku mutima, abantu babakiraga nk'aho ari Kristo ubwe bakira. Bagombaga kwinjira mu nzu bafite iyindi ndamutso nziza ngo amahoro abe muri iyi nzu. Urwo rugo rwahabwaga umugisha w'amasengesho yabo, indirimbo zo guhimbaza baharirimbiraga, no kwigira hamwe ibyanditswe. Abigishwa bagombaga gutwara hose ukuri, bagategura inzira yo kugaruka k'umwami wabo. Ubutumwa bagombaga gutanga bwari ubw'ubugingo buhoraho, kandi amaherezo y'abantu yagombaga guterwa n'uburyo bakiriye ukuri cyangwa bakwanze. Kugira ngo abantu basobanukirwe no gukomera k'ubwo butumwa, Yesu yabwiye abigishwa bati, ahantu hose batazabakira ntibabatege amatwi, nimujya kuva muri urwo rugo cyangwa muri uwo mujyi, mujye muhungura umukungugu wo mu birenge byanyu. Ndababwira nkomeje ko ku munsi Imana izaca imanza abari batuye i Sodoma n'i Gomora, bazahanishwa igihano kidakaze nk'icy'abatuye uwo mujyi. Amaso y'Umukiza yitegereje ahazaza, yitegereza ahantu hagari cyane abigishwa be bagombaga kugeza ubutumwa hanyuma y'urupfu rwe. Amaso ye ya gihanuzi yitegereje ibizaba ku bagaragu be mu myaka yose kugeza ubwo azaza ubwa kabiri. Yeretse abayoboke b'intambara bazasakirana nazo, abagaragariza imiterere na gahunda y'urugamba. Yashyize imbere yabo akababaro bazagira, kandi abereka kwitanga gukomeye bazasabwa. Yifuzaga ko bamenya neza ibyo basabwa kugira ngo batazatungurwa n'umwanzi. Intambara yabo ntabwo ari iyo kurwana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Abefeso igice cya 6:12. Bagombaga guhangana n'imbaraga ndengakamere, ariko kandi bijejwe ubufasha bw'Imana. Abamarayika b'ijuru bose bari muri urwo rugamba, kandi n'abarenze abamarayika bari mu buyobozi bw'urwo rugamba. Mwuka Muziranenge ari uhagarariye umuyobozi w'urugamba aza ku isi kugira ngo ubwe arurangaze imbere. Dushobora kugira intege nke cyane, tukagira ibyaha n'amafuta akabije, ariko ubuntu bw'Imana bwasezeraniwe ababushaka bafite umutima wo kwihana. Imbaraga z'Imana nyir'ubushobozi bwose zateganirijwe abo bose biringira Imana. Yesu arababwira ati, dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugire ubwenge nk'inzoka, kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Kristo ntiyigeze abakinga ijambo na rimwe ry'ukuri, ahubwo yayababwiranaga urukundo. Yakoreshaga uburyo buhambaye, agatekereza cyane ndetse akita ku magambo yabwiraga abantu. Ntiyavugaga nabi, kandi ntiyakoreshaga imvugo ikaze bitari ngombwa, kandi ntiyababazaga abamuteze amatwi igihe bitari ngombwa. Ntiyahinyuraga intege nke za kimuntu. Yacyahaga yivuye inyuma uburyarya, kwizera guke, ibyaha, ariko ijwi rye ryabaga rifite agahinda n'igihe yacyahaga abakora ibibi. Yaririye Yerusalemu, umurwa yakundaga, umurwa wanze kumwakira, kandi ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Baramwanze kandi ari Umukiza wabo, nyamara yabarebanaga impuhwe ndetse bakamutera agahinda gashenguye umutima we. Buri muntu wese yari uw'agaciro kenshi mu maso ye. Nubwo yari afite icyubahiro cy'ijuru, yubahaga kandi agaha agaciro buri muntu wese ugize umuryango w'Imana. Abantu bose yababonaga nk'ikiremwa cyacumuye, kandi ko ari bo yaje gukiza. abagaragu ba Kristo ntibakwiriye kugendera ku by'umutima wabo wa kamero bategeka. Bakeneye kugirana umushyikirano wihariye n'Imana kugira ngo ubwo hazagira ubakoma mu nkokora, intekerezo zabo zo kwikuza zitazakangurwa, maze bagasukiranya amagambo mabi adakwiriye, adasa n'urume cyangwa imvura nziza ivomera ibihingwa byarabye. Erega ubundi nibyo Satani yifuza ko bakora, kuko ariyo mikorere ye. Ikiyoka nicyo se w'umwijima, umwuka wa Satani ugaragarira mu burakari no kurega bene data. Nyamara abagaragu b'Imana bakwiriye kuba abayihagarariye. Yifuza ko imikorere yabo irangwa gusa no gukoresha ifaranga rifite agaciro gakoreshwa n'ijuru, ari ryo kuri gufite ikimenyetso cy'Imana n'ishusho yayo. Imbaraga zikwiriye gutuma batsinda umwanzi ni imbaraga za Kristo. Icyubahiro cya Kristo nizo mbaraga zabo. Bagomba guhanga amaso yabo ubwiza bwe. Ubwo nibwo bashobora gutwara ubutumwa bafite ubwenge bw'ijuru kandi bafite ubugwaneza. Kandi umuntu ufite umwuka w'ubugwaneza no mu gihe ashotowe azashobora kugeza ukuri ku bandi kuruta uko yajya impaka ashyizeho umwete. Abahamagariwe kurwana intambara ibahanganishije n'abanzi b'ukuri ntibazasakinana n'abantu gusa, ahubwo bazaba bagomba guhangana na Satani hamwe n'abakozi be. Abo bakwiriye kwibuka amagambo y'Umukiza ngo, "Dore mbatumye mumeze nk'abana b'intama hagati y'amasega." Bakwiriye guturiza mu rukundo rw'Imana, bityo umwuka wabo ugahora nituze, ndetse n'ubwo bagirirwa nabi. Imana izabambika igishura cy'ijuru. Umwuka wera azavugana n'intekerezo zabo ndetse n'umutima wabo kugira ngo amajwi yabo adasa n'ay'amasegamoka. Yesu yakomeje guha abigishwa be amabwiriza, maze arababwira ati, "Ariko mwirinde abantu." Ntabwo bagombaga kwiringira muri byose batazi Imana ngo maze babahishurire imigambi yabo yose, kuko ibyo byari gutuma babangamirwa n'abakozi ba Satani. Ibyo abantu bihangira bihabanye n'imigambi y'Imana. Abubaka ingoro y'Imana bakwiriye gukurikiza igishushanyo cyerekanwe ku musozi, igishushanyo cy'ijuru. Imana icishwa bugufi kandi ubutumwa buradindira iyo abagaragu bayo bagendeye ku nama bahabwa n'abantu batayobowe na Mwuka Wera. Ubwenge bw'isi ni ubupfapfa ku Mana. Abagendera kuri bwo bazayoba. Bazabagambanira mu nkiko, bazabashyira abatware n'abami b'abampora, muzaba bo guhamya imbere yabo n'imbere y'abapagani. Matayo igice cya 10 umurongo wa 17. Akarengane kazakwiza hose ukuri. Abagaragu ba Kristo bazajyanwa imbere y'abakomeye bo mu isi batari gushobora kumva ubutumwa iyo abo batazanwa imbere yabo. Babwiwe ibinyoma ku byerekeye kwizera kw'abayoboke ba Kristo. Akenshi uburyo bwonyine bwo gusobanukirwa n'uko kwizera ni ugutega amatwi abazanywe imbere yabo baregwa ibinyoma. Iyo barezwe biba ngombwa ko biregura, maze abacamanza bagatega amatwi ubuhamya bwabo. Ubuntu bw'Imana buzagera ku bagaragu bayo kugira ngo babashe guhagarara bashikamye mu bihe bikomeye. Yesu yarababwiye ati, "Kuko muzabwirwa ibyo kuvuga muri uwo mwanya, kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari Mwuka wa So uzabavugisha." Mwuka w'Imana azamurikira ubwenge bw'abagaragu b'Imana, maze ukuri gutangwe mu mbaraga no mu bwiza bw'ijuru. Abahakana ukuri bazarega ibinyoma bigishwa kandi babarenganye. Nyamara mu kubabara kwabo no kugirirwa nabi ndetse kugeza no gupfa, abana b'Imana bazagaragaza kwihangana bafatiye ku rugero rwa Kristo. Bityo itandukaniro riri hagati y'abakozi ba Satani n'abakozi ba Kristo rizagaragara. Umukiza azererezwa imbere y'abantu ndetse n'abategetsi b'isi. Abigishwa bari batarahabwa ubutwari bwo kwihanganira akarengane kugeza ubwo ubuntu bungana butyo bwari kuba bukenewe. Hanyuma isezerano ry'Umukiza ryaje gusohozwa. Ubwo Petero na Yohana bahamyaga imbere y'urukiko rukuru rw'Abayuda, abantu baratangara maze bibuka ko babanaga na Yesu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 13. Naho ku byerekeye Stefano handitswe ngo, "Abicaye mu rukiko bose bamutumbiriye, babona mu maso ha Stefano hasa n'aha marayika. Abantu ntibabasha gutsinda ubwenge n'umwuka bimuvugisha." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 6 umurongo wa 15. Igihe Pawulo yandikaga iby'urubanza rwe ari mu rukiko rwa Kayizari, yaravuze ati, "Mu iburana ryanjye rya mbere ntawampagarikiye, ahubwo bose barampanye. Nyamara umwami wacu yarampagarikiye arankomeza kugira ngo ubutumwa bubwirizwe n'akanwa kanjye butagabanije, abanyamahanga bose babwumve." Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 16 n'uwa 17. Abagaragu ba Kristo ntabwo bagomba kubanza gutegura amagambo bagomba kuvuga igihe bajyanywe mu rukiko, ahubwo umwiteguro wabo wagombaga gukorwa buri munsi biga kandi bahunika ukuri kw'ijambo ry'Imana kandi basenga ngo kwizera kwabo gushikame. Iyo bagezwaga rero mu rukiko, Mwuka Muziranenge yashyiraga mu ntekerezo zabo ukuri kwabaga gukenewe. Uko baharaniraga kumenya Imana buri munsi na Yesu Kristo uwo yatumye, barushagaho kugira imbaraga no gushikama mu mutima wabo. ubumenyi bagiraga bukomotse mu gushakashaka mu byanditswe bwagarukaga mu ntekerezo zabo mu gihe gikwiriye. Ariko iyo hagiraga abirengagiza kwimenyereza amagambo ya Kristo, iyo babaga batarasobanukiwe n'ubuntu bwa Kristo buboneka mu bihe byo kugeragezwa, ntibashoboraga gutegereza ko Mwuka Wera azabibutsa amagambo yo kuvuga. Ahubwo icyo bagombaga gukora ni ugukorera Imana buri munsi babikuye ku mutima, maze bakiringira ubuntu bwe. Abanzi b'ubutumwa bwiza bari benshi ku buryo n'abafitanye isano babyirengagizaga. Abigishwa ba Kristo bagambanirwaga n'abo mu ngo zabo ngo bicwe. Yesu yarababwiye ati, kandi muzangwa na bose babahora izina ryanjye, ariko uwihangana akageza imperuka ni uzakizwa. Mariko igice cya 13 umurongo wa 13. Ariko Kristo yababwiye ko badakwiriye kwizanira akarengane mu gihe bitari ngombwa. Na ubwe hari kenshi yavagaho yakoreraga umurimo maze akajya ahandi ngo ahunga bashakaga kumwica. Ubwo yangwaga n'abatuye i Nazareti maze abo mu mudugudu wabo bagashaka kumwica, yagiye i Kaperinawumu maze abantu baho batangazwa no kwigisha kwe, kuko ijambo rye ryari rifite ubushobozi. Bityo rero abagaragu ba Kristo ntibagomba gucika intege kubera akarengane, ahubwo bagomba gushaka ahandi bajya gukomereza umurimo wo gukiza imitima. Umugaragu ntabwo asumba shebuja. Umwami w'ijuru yiswe Belizebuli, bityo n'abagaragu ba Kristo bazavugwa nabi kimwe nawe. Uko byamera kose, abayoboke ba Kristo bagomba guhamya ibyo bizera. Bakwiriye kwirinda guhisha ukuri, ntibakwiriye gukomeza kudasohoza inshingano ngo bategereje ko bazabona umutekano usesuye wo guhamya ukuri. Bashyizweho nk'abarinzi kugira ngo baburire abantu ibyago biri imbere. Ukuri tuvana kuri Kristo kugomba kugezwa kuri bose binyuze mu mucyo kandi nta kiguzi. Yesu yaravuze ati, ibyo mbabwira mu mwijima muzabivugire ku mugaragaro, n'ibyo mwongorewe muzabirangururire hejuru y'amazu. Yesu ubwe ntiyigeze ashakisha amahoro agombye kwifatanya n'ikibi. Umutima we wari wuzuye urukundo, akunda umuntu, ariko ntiyigeze yifatanya nabo mu byaha bakoraga. Yari inshuti yabo magara ku buryo atashoboraga guceceka, kandi abona bari mu nzira ishobora kurimbura ubugingo bwabo, ari nabwo bugingo bwamusabye gutanga amaraso ye. Yesu yakoraga uko ashoboye kugira ngo umuntu abe umunyakuri mu mibereho ye, kandi ngo agere ku rugero rusumba izindi, urugero rw'ibihe by'iteka. Abagaragu ba Kristo bagomba gukora umurimo nk'uwo yakoraga, kandi bagomba kwitonda kugira ngo birinde intonganya, ariko batagombye guhara ukuri. Bakwiriye gukurikiza ibihesha amahoro n'ibyo gukomezanya. Ariko amahoro nyakuri ntabonwa ari uko bibaye ngombwa kwirengagiza ukuri, kandi nta muntu ushobora guhagararira ukuri ngo habure abamurwanya. Ubukristo burangwa no gutungana mu by'umwuka, buzarwanywa cyane n'abigomeka. Ariko Kristo yaburiye abigishwa bati, kandi ntimuzatinya bica umubiri badashobora kwica ubugingo. Abiringira Imana ntibakwiriye gutinya imbaraga z'abantu cyangwa ngo batinye kwangwa na Satani. Ubugingo bwabo bw'iteka bubonera umutekano muri Kristo. Icyo bakwiriye gutinya gusa ni igihe baramuka batereranye ukuri, bityo bagatakaza icyizere bagiriwe n'Imana. Umurimo wa Satani ni ugutera imitima y'abantu gushidikanya. Atera abantu kwibwira ko Imana ari umucamanza w'umunyamwaga. Abatera gucumura, kandi akabemeza ko basaye mu byaha ku buryo badashobora gusanga Imana ngo ibagirire impuhwe. Imana ibyo byose irabizi. Yesu yizeza abayoboke be ko Imana izababa hafi mu byo bakeneye no mu ntege nke zabo. Nta kuniha cyangwa uburibwe cyangwa agahinda kagera ku muntu bitamenywe n'umutima w'Imana. Bibiliya itugaragariza Imana ku ntebe yayo y'icyubahiro iri ahera cyane. Ntabwo ari Imana idafite icyo ikora, yigunze kandi iri mu ituze ryinshi, ahubwo ni Imana izengurutswe n'abamarayika bera ibihumbi byinshi umuntu atashobora kubara, bose biteguye gukora ibyo ishaka. Imana ikoresheje uburyo tudashobora gusobanukirwa, ifite itumanaho rihoraho mu bice byose by'ubutware bwayo. Nyamara kuri iyi si ingana urwara mu byo yaremwe byose, abayituye ni bo yahaye umwana wayo w'ikinege ngo abakize, kandi niho umutima wayo n'uw'abatuye ijuru bose urangamiye. Imana ica bugufi iri ku ntebe yayo kugira ngo yumve gutaka kw'abarenganywa bo kuri iyi si. Isubiza amasengesho yose avuye ku mutima igira iti, izahura abarengana hamwe n'abari mu kaga. Mu kababaro kacu kose nayo irababara, kandi mu bigeragezo byose no mu biturushya marayika uhora iruhande rwayo aba yiteguye kudukiza. Ntibishoboka ko inyoni y'igishwi igwa hasi Imana itabimenye. Urwango Satani afitiye Imana rumutera kwanga b'Umukiza yitaho bose. Satani yifuza cyane konona ibyiza by'Imana, ndetse ashimishwa no gutsemba n'ibiremwa bidafite ubwenge. Nyamara binyuze mu kurinda kw'Imana, inyoni zishobora kubaho kugira ngo tunezezwe no kuririmba kwazo. Nyamara ntiyirengagiza n'ibishwi. Ntimutinye rero, kuko muruta ibishwi byinshi. Yesu yakomeje kubabwira ati, umuntu wese uzampamiriza imbere y'abantu nanjye nzamuhamiriza imbere y'Imana n'abamarayika. Mukwiriye rero kuba abahamya banjye ku isi, mukaba umuyoboro ubuntu bwanjye bunyuramo ngo bukize abatuye isi. Nanjye nzababera umuhuza mu ijuru. Data ntabwo abona ingeso zanyu mbi, ahubwo abona mwambaye gukiranuka kwanjye. nzababera umuyoboro utuma imigisha y'ijuru ibageraho, kandi umuntu wese uzampamya abwira abacumuye iby'igitambo cyanjye, nanjye nzamuhamya nk'umwe mu bazasangira icyubahiro n'umunezero by'abacunguwe. Umuntu wese uhamya Kristo akwiriye kugaragara ko Kristo atuye muri we. Ntabwo umuntu ashobora kugeza ku bandi icyo we atamaze kwakira mu mibereho ye. Abigishwa bashoboraga gusobanura neza inyigisho za Kristo, bashoboraga gusubira neza mu magambo Kristo yavuze, ariko iyo batagira kwicisha bugufi n'urukundo nk'ibya Kristo, ntabwo bari kuba bamuhamya by'ukuri. Umwuka unyuranye n'uwa Kristo buryo uramwihakana mu murimo wose umuntu yaba akora. Abantu bashobora kwihakana Kristo bavuga amagambo mabi, bavuga amagambo y'ubupfapfa, amagambo y'ibinyoma ndetse n'amagambo akarishye. Bashobora kwihakana Kristo bihunze ibirushya byo mu buzima, bikurikirira ibinezeza by'ibyaha. Bashobora kwihakana Kristo bishushanya n'ab'isi, bagira ingeso z'ubuhemu, bemera intekerezo zabo gusa, bishyira heza, bagahorana gushidikanya, bagashakisha intonganya, kandi bagahora mu mwijima. Iyo bakora ibyo byose, baba bagaragaza ko Kristo atari muri bo. Yesu aravuga ati, umuntu wese uzanyihakanira imbere y'abantu, nanjye nzamwihakanira imbere ya Data uri mu ijuru. Umukiza yabujije abigishwa be kwizera ko abanzi b'ubutumwa bazaneshwa, kandi yuko mu gihe gitaba burwanya bazarekeraho. Yaravuze ati, sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Uko kurema intambara ntigukomoka ku kuvuga ubutumwa bwiza, ahubwo n'ingaruka y'abarwanya ubwo butumwa. Mu karengane kabaho, agakomeye cyane kwihanganirwa ni ukutavuga rumwe mu miryango no kurebwa nabi n'abari inshuti magara. Ariko Yesu yaravuze ati, ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye, kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye, kandi utikorera umusaraba we ngo nkurikire ntakwiriye kuba uwanjye. Umurimo w'abagaragu ba Kristo ugendana n'icyubahiro gikomeye ndetse no kugirirwa icyizere n'Imana. Yesu yarakomeje ati, ubemera nijye aba yemeye, kandi unyemera aba yemeye yantumye. Nta gikorwa na kimwe cyo kugira neza kibakorerwa kizabura kuzirikanwa. Kandi muri uko kuzirikana kuzuye impuhwe, Kristo ntiyirengagiza abanyantege nke n'abo mu rwego rwo hasi bo mu muryango w'Imana. Kandi uzanywesha umwe muri aba bato, abameze nk'abana mu kwizera no mu kumenya Kristo, ku gacuma k'amazi akonje gusa, kuko ari umwigisha wanjye, ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Ubwo ni bwo buryo Umukiza yashoje amagambo y'impanuro yabahaga. Mu izina rya Kristo, abigishwa 12 baragiye, nk'uko nawe yagiye kubwiriza abakene ubutumwa bwiza, kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Luka 4:18-19.